Mocholi akiri yaga yaga chule lela mochula sana.
Come on, and DJ Monty.
Monty.